Les apaltas.
CoplayJams.com.
Managers Ibrahim. Ibrahim. Banzaleshe.
Wewe, shingi nkondwe shotwara. Habengi wadi nenu katwarishara. Tupepeka success tatuara. Paro tuafika.
Kupama tuapama.
We never back down. Tulo na machushi, we never back down.
Kupama tuapama.
Pano tinafika, timena chena nkondo zopi sana high tide.
Kupama tuapama.
Ha, ukupama ngezimbi. Shaka ndoku yorurumbi.
Realist. Banzale shen. Uku kupama, fingi twapita moero fya patapa. Sometimes in the dab wati tuchiri napa. No tools down, we never back down. Yeah, military minded. Tupepeka success wounded. No salende fya kuzara ketu. Ulurimbo la masoja is past the reed. Noti badia banenuka no kutira ketu. Wara, juriba na bankondo twa fero kurwa. Chona ngo finga kosa tetu kufirwa. Acha na fiena, kurwa na fiena. Shingi nkondwe shotwara. Habengi wadi nenu katwarishara. Tupepeka success tatuara. Pano tuafika.
Kupama tuapama.
We never back down. Tulo na machushi, we never back down.
Kupama tuapama.
Pano tinafika, timena chena nkondo swapu sana high tide.
Kupama tuapama.
Ha, ukupama ngezimbi. No kuyorurumbi.
Kupama tuapama.
We are the last man standing.
Hey.
Katutina leta ten kotini.
Hey.
Kwa lipama no kuchila paka pama.
Hey.
Ndambi kumwesu fwe kupama. Managers Ibrahim we watu pamya. Tolera la mumakoro boy. Dorilo sane nkondo. Ikoze basonte fikondo. Ha, hapa nomba tuwali chinja. Tubengile mchifuba nga chinja. Ha, hapa nomba tuwali veka. Tuwaba vengi notineka.
Shingi nkondwe shotwara. Habengi wadi nenu katwarishara. Tupepeka success tatuara. Pano tuafika.
Kupama tuapama.
We never back down. Tulo na machushi, we never back down.
Kupama tuapama.
Pano tinafika, timena chena nkondo zopu sana high tide.
Kupama tuapama.
Ha, ukupama ngezimbi.
Wale.
No kuyorurumbi.
Kupama tuapama.
Nilepama na kupama kuchila po kunja kinje. Ni mamvela monga na paminga ninga pite. We never back down monga King David. So penilili apa niona po success. Take it or leave it. Ina nalipama. So niona monga po Mike nalisamwa. Nalikakwa nalisuwa mimshak. Gawa vianza po kwa tinebo white shark. Nalipama ukuchila fechi muti. Alexander sote tuchiteme. Shakabe puhambonga gelo ufkeme. Wafe na machushi each and every hour. Hey.
Shingi nkondwe shotwara. Habengi wadi nenu katwarishara. Tupepeka success tatuara. Pano tuafika.
Kupama tuapama.
We never back down. Tulo na machushi, we never back down.
Kupama tuapama.
Pano tinafika, timena chena nkondo swapu sana high tide.
Kupama tuapama.
Ha, ukupama ngezimbi.
Wale.
No kuyorurumbi.
Kupama tuapama.
Pantage Managers Ibrahim.
Hey.
Hey. UV Commander.
Hey.
Abdu Banza.
Brr.
Gaza City Italian.
Yamtisha
Pimp Sparwansha.
Kinjele.
Elava Mongolo.
Nigasicho.
Boschavu.
Ela West.
Coach Conte.
Extreme Chasers.
Meritarians. Iway. Fresh Yakat.
Copley Jams.
Papa. No, la, 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 la.